Minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo olunaku olwaleero lwegenda okufulumya ebigezo by'ekibiina eky'omusanvu era nga bino nno bye byatuulibwa abayizi omwaka 2025 ng'ennaku z'omwezi zaali 3-4 omwezi ogwa Novemba ng'ebigezo bino byatuulibwa amasomero 16,000 okwetooloola eggwanga Uganda ng'era abayizi abaatuula ebigezo bino okusinziira ku mwogezi wa UNEP Jennifer Kalule abayizi 81,785 be baatuula ebigezo ebyo ebya PLE ow'omwaka 2025 ng'okubayizi bano abawala baali 12,856 so ng'abalenzi baali 308,959 era nga ku bano abaana gavumenti eya Uganda mu nkola eya bonna basome ebadde esasulirako abayizi 5,223,309 nga by'ebitundu 6-10 mu nteekateeka ya bonna basome ng'abayizi 29,586 be babadde mu masomero ag'obwannannyini nga bano babadde beesasulira okusinziira ku mwogezi ow'ekitongole kya UNEP ono nno Jennifer Kalule ategeezezza ng'olunaku olwaleero abazadde lwe bagenda nate okufuna ebyava mu bigezo eby'abaana baabwe ab'ekibiina eky'omusanvu era nga tujja kuba tubikutuusako wano mu mawulire gaffe agaddako.
Olwaleero lwe lunaku omulindwa olutusuubira minisita waffe w'ebyenjigiriza Mama Janet Museveni lwagenda okuba nga yanjulira eggwanga ebyava mu bigezo by'abaana abaatuula omwaka oguwedde abaana aba P7 abaatuula ebigezo bya primary reading examination. Wonna awamu tulina abayizi 81,785 abeewandiisa okukola ebigezo bino era nga ku ttayimu bwe naaba nga banjula ebyava mu bigezo bino omukulembeze w'ekitongole omwami Dan Odongo agenda kunyonnyola eggwanga bameka ku bayizi bano abaatuulira ddala ebigezo era bameka abayise mu mitendera egy'enjawulo. Mutendera gyanjawulo waliwo mutendera ogusooka division y'emu, division y'okubiri, y'okusatu awamu n'ey'okuna ate mpozi oba yonna omanyi index number y'omwana mu bujjuvu so ojja kuba nga oteekeddwa okumanya index number y'omwana mu bujjuvu ogende ku section ya SMS mosi ku ssimu ye y'omu ngalo owandikemu PLE oba PLE mu bufunze tekawo akabanga kutekawo index number y'omwana mu bujjuvu oweleze ku 6600.